Pull up skirt, what? Asking my lip.
ZWAP.com.
Ella my leg on my lip.
My cheetah's full of milk.
I live a little fish on wood. California, man, I'm selling now. I tell my cheetah's a clap in the manje. Got a please, king on me now. Once again, melangik she word. Figgy and a clapping, dwelling God. Angas ganjan veling a quatrang. Oh, stand with me. Kulumi kun is la panak talwing army. Langan is creamers full of gambanam. Nga keep it cut me nang a swipe a manje. Oh, lonky holo lam. Can't tell me na baby can't cross anga. Gig she you weta. Ubule umsangeta. Endlini ubuweta. Amakhaza kudluweta. Impili mile zithandwa zami. Impili mile zithandwa zami. Impili mile zithandwa zami. Namhlanje awuzekho. Impili mile zithandwa zami. Impili mile zithandwa zami. Impili mile zithandwa zami. Namhlanje awuzekho. I never should have left you. Oh, I never should have left you. I never should have left you. Namhlanje awuzekho.
Ingaziningi emhlabeni kwasisombe sengameva kuyofika isikhathi la ozothola khona usuthanda ngokweqiniso maye yonke inhliziyo kuba inkinga ke uma leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi nikwa kanjani injabulo ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthande umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekafana nokuthi wena islima Usuyo khala ke uzibone kuwena umuntu omubi. Usuyo mncenga ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu uma ekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kodwa ke wena uzoba usezicathulweni zami kungekudala. Kungekudala uyohlulwa la ukulala ucabanga la magama. Uyofisa ukubuyela emuva. Amehla akhe sevulekile sekucacile ukuthi uthando lweqiniso ushiye emuva. Ngelinye ilanga uyongikhumbula sengekho ukubuyela emuva ngoba ngaphandle bayahlukumezana izinkinga basasixazululi bayaphindiselana futhi ngifise ngathi ungathola umuntu oyomthanda umuntu uma umthanda ke uzokwenza njengoba wenza kimi imizwa yakho uyoyihlaza
Impili mile zithandwa zami Impili mile zithandwa zami Impili mile zithandwa zami Namhlanje awuzekho Impili mile zithandwa zami Impili mile zithandwa zami Impili mile zithandwa zami Namhlanje awuzekho I never should have left you. Oh, I never should have left you. Oh, I never should have left you. Oh, namhlanje awuzekho.
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 ZWAP.com.